Sexy Deep Divana
La Bite
Yo Gachi
Gachi B
Samani unijui samani Samani sikujui samani Samani unijui samani Samani sikujui samani Sasa mbona unaniongelea Sasa mbona unanisogelea Sasa mbona unaniombabia Sasa mbona unaniangalia Samani unabei gani Kwani naongea na nani? Nimesahau ex wangu ni nani? Kurudiana ilikuwaga zamani. Zamani sihitaji kushare. Zamani sitaki umbea. Zamani kama nawakosea. Hivi kweli mtaona unawafokea. Nikiwa na pesa kama nawakwaza. Kama kudanga kwani mimi wa kwanza. Nitakulipa vyuma vimekaza. DJ, anzisha kwanza. Don't touch me. Tanichafua. Brandi kama hii wewe huwezi nunua. Na sisi don't touch me. Nichafua brandi kama hii wewe huwezi nunua samani unijui samani samani sikujui samani samani unijui samani samani sikujui samani sasa mbona unaniongelea sasa mbona unanisogelea sasa mbona unaniombabia sasa mbona unaniangalia
samani usipige simu siku mimi nawe tulishachana
samani
sintext usibibu kujifanya unanijua sana
Samani
kumbe mpenzi wako ndo yule
Samani
sikujua jana nililewa
Samani
alisema atanipa bure
Samani
kapeleka moto sikuchelewa
Samani
Samani lulu nakupenda
Samani
kiukweli siwezi kuficha
Samani
hiyo mwana ulivonipa denda
Samani
video zetu nikazivujisha Samani
Don't touch me utanichafua brandi kama hii wewe huwezi nunua
na Don't touch me utanichafua Uti kama hili uwezi nunua samani
Samani unijui samani
Samani
sikujui samani
Samani
unijui samani Samani sikujui samani Sasa mbona unaniongelea Sasa mbona unanisogelea Sasa mbona unaniombabia Sasa mbona unaniangalia
Utanichafua, utikama hili wewe uwezi nunua samani
Comic Slicer